Oh yeah yeah.
Dazla.
Oh yeah yeah.
Rhymes.
Oh yeah yeah.
Zuka show me.
Viva na mizuka imepanda. Nataka kushika tu madada. Nicheze nao kwasa kwasa. Mindo bongo mani kanda. Yule mwenye disketi cha
ananifanya mini kande.
Chelsea Chelsea wakati na
unampenda.
Kama pili pili, pili pili. Unaniwasha vi. Kama pili pili, pili pili, pili pili. Unaniwasha vi. Kama pili pili.
Mami do, baby go. Joni pelafu wangu angel. Wambie no, mabisho. Wakija na mipango weka kando.
Omina kamada, kamada, kamada. Onyesha pamada. Omina kamada, kamada, kamada. Onyesha pamada. Omina kamada, kamada, kamada. Onyesha pamada. Omina kamada, kamada, kamada. Onyesha pamada.
Uchika miuno tetemeshe. Wambie atulali goma lina kesha. Unavyobinju kama mama umetisha. Zuka 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 moto tunawasha. Si mama kutege. Leta michezo lege lege. Kafundo nifunge. Si mama goli nikulege. Laini laini sawasisha. Toto mambo baya kwako nimekwisha. Wine it wine unawakalisha. Oh baby lose control. Line in line in sawazish. Toto mambo mbaya kwako nimekwish. Wine in town na wakalish. Budika. Oh baby lose control.
Omina kamata, kamata, kamata. Onyesha pamata. Omina kamata, kamata, kamata. Onyesha pamata. Omina kamata, kamata, kamata. Onyesha pamata. Omina kamata. Kamata, onyesha bambata.
Baby sangoma, chezea mchongoma. Na kamata sukuma, Singida Dodoma. Tune down, nipe tam, wacha utang. Nina ham, nashika bam. Kamata down, nipige bam. Tam tam.
Ujuzi wako na wangu.
Ukishikana inakuwa mofaya.
Zidisha mautundu.
Mungeza zaidi nipeleke mohaya.
Baby show me show me. Give me the sugar nipe slowly slowly. Nime cheesy cheesy. Sina la kufanya nipe dozi dozi.